Radio Pulpit, 657 AM.
Gulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu. Ngilithathe leli thuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ke ngibonge nakubahle nhlapho ukusibusake ngaleli thuba. Bahle, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze kahle. Ake sikhulume mlaleli ngesimangaliso sokuqala sikaJesu. Sizofunda laphayana ke ku John chapter 2, siqala ukufunda evesini lokuqala ngesithu kwehla nayo ke mlaleli. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu, noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, "Gabanalo iwayini." UJesu wathi kuye, "Mame, ungena ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Wathi unina ezincekwini, "Nayikuphi akusho kini anokwenza." Kwakukhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda, ziphethe yileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. UJesu wathi ezincekwini, "Gcwalisani izimbiza ngamanzi." Zazigcwalisa ke. Wayesethi kuzo, "Yikhani manje niyise kumphathi wokudla." Zayisa ke. Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi, kepha izinceku ezaziwakhile amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umyeni wathi kuye, "Wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo, wena ugcine elimnandi kuze kube manje." Lokhu ukuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu eKhana laseGalile, ebonakalisa inkazimulo yakhe abafundi bakhe bakholwa kuye. Mlaleli, izwi lenkosi lalithi noJesu naye wayemenyiwe kulomshado. Abanye mlaleli bayachaza ukuthi kungenzeka ukuthi lomshado kwakuwumshado womvangeli uJohn. Abanye bese bayachaza ke mlaleli ukuthi kungenzeka futhi ukuthi lomshado kwakuwumshado wompostoli uSimon. Abanye bayachaza ukuthi kungenzeka futhi ukuthi kube umshado wesihlobo. Manje lana ke izwi lenkosi lithi ke wayemenyiwe naye kulomshado owawukhona. Okungibusisayo mlaleli yiloku kuthi lomyeni wamema uJesu kulomshado. Izwi lenkosi lithi ke wayeseya ke uJesu ehambisana nabafundi bakhe, ngoba iBhayibheli nabafundi babekhona lapho emshadweni. And uma ungabukisisa kahle mlaleli, uJesu lesikhathi bemema wayengabhorekanga noma wayehleli nje engenzi lutho. Ha mlaleli, izwi lenkosi lithi wayehlala ngaso sonke isikhathi ebhizi eshumayela ivangeli. Umenywa nje mlaleli, ubhizi uyasebenza, uzuza imiphefumulo ekhulume ngombuso kaNkulunkulu. Akayanga nje emshadweni ngenxa ukuthi ubhorekile. Njengabanye bethu ufice sometimes uhlela ukuthi kodwa namhlanje ngakuphi, hey ngibhorekile kwasha kwacima. UJesu wayebhizi ngaso sonke isikhathi. Umshado lo umthole noma umenywa uJesu eloke ebhizi. La izwe nkosi lalithi ke ngosuku ke lwesithathu kwakukhona kumshado eKhana laseGalile. UJesu naye nonina kaJesu wayekhona futhi lapho emshadweni. Kungakho abaningi becabanga ukuthi njengalokhu unina kaJesu wayekhona emshadweni, kungenzeka ukuthi ke umshado wesihlobo, ngoba izwi lenkosi lalithi ke nonina kaJesu wayenze njani, wayekhona emshadweni kanye futhi nabafundi bakaJesu. Izwi lenkosi lithi ke kwenzeka ke mlaleli ukuthi iwayini liphele. uma kuphela iwine kusho khona ukuthi lo myeni lo oshadayo ubengenalo iwine elibi abazolikhipha uma sekuphele le wine elimnandi ngoba lo mphathi wokudla uma sebaletha iwine uJesu aliguqulile elimnandi elindlula wonke amawine wayeselanda ke umyeni wathi kuye abantu abaningi bakhipha iwine elimnandi kuqala abantu baphuze iwine elimnandi kuthi uma seliphelile bese ke bakhipha leli elibi iwine kodwa ke lo mphathi wokudla umangele ngendlela lomyeni enze ngayo ngoba ugcine iwine elimnandi kwathi uma seliphelile le wine elimnandi kweza iwine elimnandi kakhulu awu lomshado ubuyisimanga kakhulu umlaleli iwine elimnandi liphelile sekuza ke manje iwine elimnandi kakhulu ake siphinde sikhumbuzane umlaleli ukuthi le wine elimnandi kakhulu livelaphi lo kuverse 2 noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni kwathi ukuba lisweleke iwine kuverse 3 unina kaJesu wathi kuye kabanalo iwine hey kunzima umlaleli unina kaJesu uyazi ukuthi uJesu akasebenzi imali yokuthenga iwine uzoyithathaphi mhlambe bekomunye ubezovela athi mama uyazi ukuthi angisebenzi manje imali yokuthenga lokhu kuzokuthathaphi mina unina kaJesu uyazi ukuthi uJesu akasebenzi kodwa usethi kuye iwine kabanalo kukhona abantu abasebenzayo la kukhona abantu abaneyimali la ehlotsheni ehlobeni kukhona abantu abasebenzayo abaneyimali abangani kodwa unina kaJesu akalandi bona ulanda uJesu ake sizweni ke ukuthi uJesu usephendula uthini uma umama wakhe emlanda ethi kabanali iwine kuverse 4 uJesu wathi kuye mame ungena ngani kokwami na isikhathi sami asikafiki umama kaJesu futhi naye akaphenduli akaphendula uJesu ngendlela uJesu amphendula ngayo esikhundleni usekhuluma ke nalezi zinceku izwa amazo kanina kaJesu wathi ezincekwini nayikuphi akushoyo kini anokwenza kusobala mlaleli ukuthi ke umama kaJesu wayemlandela ngaso sonke isikhathi futhi waye observer izinto azenzayo izinto azikhulumayo bezenzeka kungakho asethi ke ezincekwini nayikuphi lokho akushoyo anokwenza awumlaleli ake ngibuze amazwi akho uyawagcina yini ukhohlisa abantu ngendlela engakazibona even nemishado eminingi namhlanje yakhelwe phezu kwesisekelo samanga umama kaJesu uthi ezincekwini nayikuphi lokho akushoyo anokwenza ngaba amagama into ayikhuluma ephuma izindebeni zikaJesu kwenza show ukuthi iyenzeka usethi ke nayikuphi lokho athi nikwenze anokwenza kuverse 6 kwakukhona lapho izimbiza zamatshe ezisithupha zabekwa ngesiko lokuhlamba labajuda ziphethe ileso naleso izilinganiso ezimbili noma izintathu uJesu wathi ezincekwini gcwalisani izimbiza ngamanzi zazigcwalisa izimbiza mlaleli nayikuphi lokho uJesu athi kwenzeni anokwenza ake ngibuzeke wena emshadweni wakho umeme bani ake ngibuze wena empilweni yakho ubani omemile kungaba kuhle ukuthi ke umeme uJesu ngoba lokho akushoyo kuyenzeka Memeke mlaleli uNkulunkulu akusize. Ake ngithathe leli thuba ke ngiliphindisele kubahle, bahle intambo sekoyizakho babaye lapha ekhaya.
From your ear to your heart to your mouth to your feet. Join this life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564. Or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za. radiopulpit.co.za.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit, Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.